ukutshizile. Kwadide kumfana ngethereleni. Asiqokile siyaconsa isalukazi. Ubone ncane ngani. Sibophile ebusweni safaka ibuko. Sihamba kancane.
Hello baby.
Yeah.
Unjani mama?
Ngiyaphila nje ngiphetha amazinyo. Awu, umhle kangaka. Anesono nala mazinyo. Kwanguko yakho mntana. Ingilande ngiyo.
Yini uhlobo lale ngoku?
Itheleli.
Ay 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 ndongazama le. Na mangali jali tinya supe angazi ulala
singaya kwethu
oh ulandaya ule inkosi impela leka bangithanda usikhova into yesikhova uhamba kancane
angifaki iphiko
iphiko ngithathaphi
angisubuthi ungathi
ananzo into ngiyazi awuyabona kuyashesheka mangabe sengicacile
impela sesihambe ngamandla unephanga sesizojika ke kulelisa
asikuzinja
akho lulu.
I'm coming, body figure, mama.
And you can bet in the other way, man. We should guess. I went under the moon.
On your pepper, then you
have pepper to guess. We shall have put the game.
Sang and salwazin. What's an amateur?
Amakhaza nje azobe azwakale kahle namhlanje ungathi uvuka ikhehla lami ngubaba. Oh, base wangikhumbuza umufi wena wayemandla ngazele izikhathi zothwalo isibongo kodwa wakabani.
Oh, I share this.
Hey, I'm showing you I share something new.
I think I'm going to go to the house and I'm going to go to the
house. I'm going to go to the house and I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house.
You're 70.